Wari rungu liya kambele liya kuenda mosori lae.
Rungu liya kambele.